kun sagale America sagale na America sagantan afan oromo amma jal kabeja kafune da wato ta fi dagge fato ta sagale America baga nagata ta ni sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television ni da magala Washington DC da kan sini da barsu kopi buya harta robi mudde kuda afuri barakuma lama biddami lama akal da kofsa Ethiopia timo mudde jan barakuma lama kuda jan kabate ya te jira kan sun ke sun me su amba kadu morodati kopi Kenya harta ke satti wa e walgayi asi United States ke ke fa majiru kan Africa irati basalet iye fadan kanna sportis arka qabna amma kan dusu oduda oduwarra mo kan nutinto tujubeda garas jarbe
atamultan odun galgala kanaf qabnu kuno angoni game United States wolgay hoganota America fa Africa Washington tadens fa majiru cinat hoganota Africa walin mari biyo talamani laj sunge gesa jiru Halu makanan ministry mara United States Anthony Blinken kales mumich ministry Ethiopia Abiy Ahmed Walin mari ta saniru mumich ministry Ethiopia Abiy Ahmed Alif an hujir olma wali galtelo lad abin sair al Sudan anga mat guddina mulatef wali galten Nairobi Pretoria qamoti maran gutumat hujir olun ibba garige surati mari an nejira jechur an ministry imala Twitter asani rat barre saniru Mumich ministericha mari sanan kan ugati jechuran ifsan nagafiduf tattafinu tigonuf gumach san godanif United States ingalate fachu ko ifseraf jiran Ethiopian kurna hiddu fa Africa kesa michu America ijota te turte tikanaf michumma Kenya marecim Sudan da urattile mari anne jirra jechuran Twitter asani ratte barresaniru Mumich ministera Abiy Ahmed gorsana genye biyo resa America Jake Sullivan walin dimmota hiddu ratte mari ijara tasasaniru kanen akko jirra ma walittibu insa abu jal qabbi harum sa siyasaf dinagde motummaf hari rosena qabesa biyo talamani harum sun kara ittifuf dabalate mariyachu sani wajirumu miche ministera Ethiopia ipsejra misesoni parlama nanno oromia ra parlama federala filataman motumman rakko nanno oromia ke satte de majru akkar afse su gafataniru ubobzayu daggefe misensa parlama lita oromia rati halli oromia kessa kanero amma sadarka sodach sar wanjiruf misensoni parlama amma garfulu durat bahani dubbachuf dirqamaniru jidan kanarat garaboda gabasa qamna Ethiopia tinanno sabab sablamoto ummato takibba godina gofa ke satnamon kuma ibato ko kuma shantama ol honge hamalanno samudaten mitan rage gargar sanyata kanero atatama barbadu bulchaulanan godina gofa Dr. Getnet Bagashaw radio sagale America fakeb sanitti gogin sijrenyananno sana gagau ittufufera ochan gabasa enya kana base nakajeret namota gargar sa tatama barbadan kesa ibarar kishantama gadi sababa malaka gahad abu sanitin rakkon ragehejira godina sana kesa anale honge midaman zala Uba Debrez Haif angatoko anale damba gofatu kesa targamu jirato ta kesa had ajulle sadi katan adde qajo balleta sababa hongetin rakofsat lamne jirra jedu minan wanin jirref bokollo kuntala toko kandran qarshi dibashanin bitatur amma kuma lamaf ibalaman bitajiraachu himani kunis beledalen qonna gurgura musanin kanke itau ifsaniru Lambilen Ethiopia lamol ibde tigray ke sat lubuna ma galafa deratti dubbi hoa dubbata mu ke sat hasa jibinsa walta jimidia hoa sarat pex sera jichudan abata abba facebooki me tarat himanna bananiru qoratan mirgana mo mamnesty international drani fsatakle galme robi yate kanarat kaniyatan ke sat okoyotan nikan mo ilma professor university kan matansa facebook irat ho kararat ka kasu an torban hanga to kobod ajje famaniti dimmich mana murti olana biyo la kenya ka dimme ethiopia wolin walqabata ke summe sutte yate jira magara guddo republic democratic of congo kinshasa tilolaf sigigachu lafa sababaro bacimatin mudatani otiqate namoni betoko duuf heddun madaniru mumich ministera jean michael sama dukonde amallere fami amtota bro barbaachun ittifu fejirachu dubatan akgaba salen jeqanit jiratoni bakka wandigdame afurnanno magala kinshasa jiratan kanen miliyona kudala mata an balaro bayando kanan midamaniru namootan bala kanaan miidhaman keessaa tokko miidhaa isaanirra ga'e yommuu ibsan manni jireenyaaf qabeenyi isaanii hunduu manca'uusaa dubbatanii namoonni isaan beekan hedduun du'uu isaaniif isaanimmoo lubbuun hafuu ibsaniiru. Akka angawoonni jedhanitti badiin hamaan kan qaqqabe bakkeewwan namoonni seeraan ala mana itti ijaarratanitti. Waggaa sadii dura lolaaf sigagaachuun lafa magaalaa Kinshaasaa keessatti namoota 32 ajjeesuunsaa ni yaadatama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan magaalaa guddoo Ukraine Kiev irratti haleellaa diroonii Iraan hojjetteen raawwatte gamoo bulchiinsa lamaa miidhuu angawoonni Ukraine roobii har'aa himaniiru. Lubbuun namaa darbee jiraachuuf dhiisuusaa battalumatti ifan taane. Waraanni Ukraine akka jedhetti ittisa qilleensaa ishee diroonii Shaahed 13 kuffiseera. Gosi diroonii kanaa kan Raashaan magaalota Ukraine hedduu irratti haleellaa bal'aa raawwachuuf itti fayyadamte. Roobii har'aa ganama pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii haasaa gama viidiyoon paarlaamaa New Zealandiif dhageessisaniin haleellaan Raashaa laggeen faaluu albuuda dhagaa mancaasuuf keellawwan keemikaalaa barbadeessee jechuudhaan seeratumtootaaf ibsaniiru. Zelenskiin New Zealand qabsoo walabummaaf haqaaf taasiftu keessatti Ukraineen warra jalqaba deeggaran keessaa tokko ta'uu ishee galateeffataniiru. Akkasumas konferensii lama kabiyyoonniif dhaabbileen gara 70 gargaarsa doolaara biliyoona 1 ol kennuuf waadaan galan geggeessameen booda kanneen biyya isaanii deeggaran galateeffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee oduudhaa fi tuuduree galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Oromiyaa irraa miseensota mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an mootummaan federaalaa atattamaan rakkina Oromiyaa keessa jiru irratti dafee akka furmaata kennuu fi akka haraaraan hiikuu gaafachaa jiru obbo Bizaayyoo Dagafaa miseensa paarlamaatii fi qindeessa garee miseensota kanaa kan ta'anidha kan gaaffii kana gaafachuu isaanii ibsanii Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa ittaanu qopheessee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Obbo Bizaayyoo Dagafaa miseensa mana maree bakka bu'ootaa fi qindeessaa garee miseensota paarlaamaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'uuf mootummaa gaafataa jiraniiti. Marii torbeerraa 2028 bara 2015 waajjira mana maree bakka bu'ootaatti gaggeeffame kanarrattis miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa dhufan kunneen ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu dhiyeessuu dabalataan dubbatu.
Marii kanarratti nuti ibsa ejjennoo kana jalqaban dhiyeesse jechuudha. Kan miseensonni irratti waliigallee mallatteessine kana tokkoffaarra kan jiru haalli rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ajjeefamuun buqqa'uun kun hedduu nu gaddisiise. Rakkoon uummata keenyaa boqonnaa nu arge. Kanaaf rakkoon kun atattamaan furame nagaan jiraachuu qaba Oromooni. Araarri kaabatti ta'e kun haaluma kanaan yoo dhufe irra barbaachisaadha kan jedhudha. Cunqursaan hacuuccaan irra deddeebi'ee Oromoota walloo kamisee irratti gaggeeffamu dhaabachuu qaba kan jedhudha. Mirgaa fi faayidaa heerri mootummaa nuuf kenne itti fayyadamuuf akka baay'ina Oromootti akka qabeenya Oromootti nuuf mala. Isa kanaaf yoomiyyuu boodatti hin jennu heerri mootummaa haa kabajamu kan jedhudha. Dhimmi cimsinee kaafne dhimma daangaa Oromiyaa jechuudha. Daangaan Oromiyaa har'a haala nama gaddisiisuun karaa hedduu sarbamee jira. Har'a bakka bu'aan caaffee fi bakka bu'aan mana baree bakka bu'oota uummataa sarbamiinsa daangaa Oromiyaa akkanumatti ilaalee akka humtuu hin taane jedhee ilaaluu hin qabu jechuudha. Kun nu dhukkubsee jennaan dhimmi kun xiyyeeffannoo akka barbaadu kaafnee fi Finfinnee keessatti haalli taa jiru kun bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo akka itti kennudha jechuudha. Har'a yeroo sinaa bilbiltu kanatti manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran hundarratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan poolisiin bakka hedduu dhaabatee haala kana sirreessuuf deemaa jira. Waliigalatti garuu maal hiikni kana boodatti deebi'uu hin danda'u afaan Oromoo. Anis koree ta'ee koree gamtaa maatii barattoota barsiisota ta'ee mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti waggaa 3 oliif hojjedheera. Inni kun itti fufuus afaan Oromoo itti fufa. Lubbuun Finfinnee jiraachuu fi du'uun Finfinnee Oromoo harka jira. Kanammoo seenaa yeroo dhiyoo waan ta'eef baay'ee walitti himuu hin barbaachisu waan ta'eef isa kana kaafnee fi inni mootummaan hattoota isaa biyya isaama jiran seeratti dhiyeessuuf eegale kunis akka cimee itti fufu kan kaafnedha. Namoota heera mootummaa tuffattu heerri mootummaa kun nuun fayyadu bakka nuun bu'u warra jiran kana booda oofsamuuf hin qabu. Heerri yoo fooyyee saba tokko qofaa fooyyeessa miti guutuu biyyaatu maaritee fooyyeessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan kun irratti tarkaanfiin akka fudhatamudha. Nuti miseensonni caffee Oromiyaa gada do fi rakkina ummata oromo sagale ta tani bakka buumma dugaf simtani hojjechun akkasumas indihanno qabson fin egu ejjenno haran akka gadi batan kabajani singafanna kumarratti kan kaafne nagafi ararri ummata tigray dufe heddunu gamachi sejira bifumu wal fakkatun nagan ararri wali galten oromiya ke satti gagge famu qaba kan jedu jala sararre kene lechuda
misinsi parlama wala gilitarra dufan addu betel malkamusi rakkona genya oromiya ke sa ganna sidi oli fitti ufe jidan ilalchise armandurasi misinsoni parlama waldu berturu dubbatu
kana dubitu mere genya kun ogore dura kosi jawan deda danga goratu kan marratta dabbatu enne genya ka bab dufelle nanu genya fille dubu qaba qama me jiniyu ee murmana raage geese nageenya mamada kanesu qaba kan jeerura kaane tanati alli nanun ke nageesu magar billaro de keeso tira arfaata tur yiddara nammi ke sarati danga ti darbane tu kanin ajje sama ture sallara ta uda marage geese ne to iso kana basu dandeenyu
tari nanno sanatti fa'i maltani betu wagoto sadana franka namo asuma de enye kana fengar fenfinete sanitu wanjiro ordoftu isin
edeenye tin nalo dandeenye nimmalle achi mare enor dobne chudaranu inarapone kese juru inara khusi ulalun nadenye chula
imma kana laljise dubbim to tamot ma ferra la fi kana noro me arra de berga chufi alinta sitne imlikofne yataw male mumme ministra ethiopia abiy ahmed ibsa parlama afdenye ken nuratti yomari naga gari motumani sani shene jicha wamu kamaka warana bilisuma oromun sochwani fi derbes rakona genyo oromi akesa ti fi mataman laljise de bikennan gari nkun kanu fijare wanintane fi motumani sanduka mariga gesu rakkata ajidani garu garen kamiyu karana ga yodo fe motumman karri mari qabu banata o erun isani niyad tama dubbi ma idla dunya warana blisumma woro moto kayman oda tarbis himatikun motumman naga kayin barbanne kanagar sisu jechan beeb dubbatani turun isani niyad tama garen sisu ta parlama woro meaga fide sajiran kana kan bakka buan kabajamo bubu zayon rovider be mari gege fa meratti afiyain parlama ethiopia kabajamo buta gase cafu ityantun isani addelo mi badofi bakka buan motumma parlama obut sai beljige ga fi saniar kafochun marin hala formata igrisa kai tuufu jirulle dubbatani jiran kana misinsonni kunneen gaaficha dhiyeessan akka hordofanillee dabalataan eeranii jiru gabaas sagalee Ameerikaaf galmoo daawit Finfinneerra.
Tole hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa addaatti ceena ammatni wajjiniin tura.
Yeroo keessaniif hedduu galatooma surraa asii United States baatee kubbaa miillaa sadarkaa gurguddaa akkasii ilaaluun siif jalqaba keetii?
No. Waggaa afur dura yeroo Russia hosting godhanii achis deemeen ture. So achi Morocco, Portugal yeroo taphatanii ilaaleen ture waggaa afur dura 2018 keessa. Isa booddees Champions League Germany deemee ilaaleen ture. Tapha ilaalaa baay'een jaalladhaa. Garuu kanatu wayyaa because hiriyoota Oromoo wajjin deemes gaashaan bashannanaa jirra.
Meeqa taatanii deemtan?
Amma shan.
Tole boonsa egaa qaataariin geessanii as kubbaa miillaas akkam daawwachuudhaaf carraa argatte?
Tikeetii kan sammaas faana bitannee dhufne. So kaleessa Argentiinaa fi Koreeshaa ilaalle. Baay'ee gaarii ture. Argentiinaa ni Koreeshaa mooteetti sadi duwwaadhaani. Garuu warri Koreeshaa egaa baay'ee humna gaariidhaan dhufanii. Masiimatu ittiin hin naqateetu manatti isaan tireessa.
Suuraa Kirooshiyaan hin moo'amti Arjantiinaan hin mooti jettee eegdee turte?
Yaadee ture garuu sadii tuwwaa ta'an jedhee hin yaadne akkas ta'uu jedhee hin yaadne meebii penaaltiirra xumuru jedhee hin yaade baay'ee gashuun jaallatanii istiraakcharii qabanii kubbaamatu qabanii difeensivlii gaashaan istiraakcharii qabu baay'ee disipliniidha sadii isaanirra galaa jedhee yaadee hin beeku. Arjantiinaan meessi qabu soo kan godhu godhe amma isaan tumoo'e istaadiyoomii guutuu kan isaanii ture Kirooshiyaan baay'ee xiqqoo ture kibbozoo isaanii.
Boonsa haa ta'u kun hin ta'a jettee yaaddeettaa?
Arjantiinaan tumoo'e dhimata yaadee ture garuu hamma kanaan immoo isaanii baay'ee sarpaayisumnaan godhe warri Kirooshiyaa baay'ee qabachuu danda'u sirriittis immoo daamnee fi godhanii dhabataa turanii. Warri Kirooshiyaa tiimii Arjantiinaa irra baay'ee taphachuu danda'aniidha. Garuu akkuma argina egaa kaleessa Masiimatu difrensii guddaa argisiise. Sarrattis immoo awal requesta striker ini nama goal itu sudah incaban saya defensively nampak sahaja ni garu sahdi dua orang bawa dia ini jangan.
Mesah ratin sendiri bisa, ega ero durati fi bi Afrika kantati Morokon haramu aku mabekamu Fransi o jin tabatu mal argitu bons.
Wari Morocco fashion ni gudda tabu bae sani tos juru kawara France baran argine ni garu botega wari Francis bae motun kinar gamo ema yada
degger total chuke
amma garu wari degger tota ka Morocco tu bae sani tos juru fashion ni gudda ran tu paju
surra me har mal egda tabasa larra mal tu ta ajette til mand
Morocco tournament tu keset goli toko duwa itigale defense isani baye discipline ida gashan tabatu baye insani timi gugudda kesa club tabatu aropa kesa baye insani young ida garu faransay last world cup isantu moye isanis baye namasodachisu kumna baye kabu tabatu tasani baye are the best in the world kanaf I think faransay tu moa garu Morocco ke Croatia antatu I think isani ala discipline ida maybe toko dua faransai tumoa yo intane penalty rede mani faransai tumoa yanu ramani sani timi afrika da yero le altu sabotoni sani hundumtu ruti sani afrika da
bon sa to maltil mamt
Morocco wanta moati fakatu garo taba gudda tibe de tayada maybe toko toko ni tu overtime fi penalty de mu e tayada jira bae sirriti taba chaduro ni tirmanti kana gutu wadi Morocco ni so umni san fidani garaf sami panali kana tibani bae gudara satati mu support sai gudda gabu kana fiyu chocolate inga shaza de mata yada akuma surani moja rega war reference sai kun bae timi gudda ke sa du fajuro gadi de fi kanni san fidu danda ni ga war Morocco kana hambuli go chun danda re mata yada
ega duma mari kenya ratti enyu tu wancha hudata jettani yaddu surra
lateko ak argentina mo barbara messi bayin jalata ak moye career isa fitu barbara garu samunko faransay tu moajara conflicted da baye
bon sa to
ani faransay tu fulata anjara wari faransay world jo jin tabachu baye dando chemistry sani baye chimara garu war Argentina kun Messi sun kabane ti performances ani kun amma mayu wata sango mide garu yo war faransay ni lalle akata tan to jo jin tabachu da ani akata tan ti defensive gol ani gara gashuti bidan fa baye dari ke ti faransay tu kula tanjara
dargaggo surra asfaw banti dafi dargaggo bonsa aklilu tlaun debina latanif maqa radio sagale american eddu galatoma
Mari televisiona da saati tokkoftu Ethiopia dan dilegar nagat gesan matadrejin marin kun wal waransa miliyona tu duaf ukainsa bakaf gidraf satle sadarkan namar jiru sagata dan dilen nagenya kam gufu wan dan dile kana rajiru lata kan nenje anisni timtalu
Zalaki salam mam as and the new facility about the Chinese.
Nagenya Warakilun after Matar call Fune Fuanto Midi.
Mutal Tagadlal, Sarahadin.
Namoni do Aniru, Ajefa Maniru, Duberton, Gudeda Manir.
Hazilian Fajuri to Sigin, then what I am mentioned, Ethiopia is called dress, and Dachilandachin, Matasasa,
Matamatobo, Ichana Kesa, Bau, Karali Tidande, Ugaru, Ethiopiano, Amataneti, Tokong Kenya, Tokong. Kenya fi yo yadu dan denye ta
Nita samudde kudan barakuma lama kuda shan alkan sa sadid dio ya fana mararat
Kan oddo fajettani sagale America saganta panoramoti
Kanatan Sineb Sagulala Kanimamata United States Chalakis Sinib Esina.
Bulchitun Jar Miami Somasadar Kad Dunyaka United States Samantha Power Akajanit.
There are many culprits behind today's food crisis, but the truth is
Rakonyata Haramudate Kanaduba, Yakamtoni Dunjuru, Uganjuru Garu, Jijiramnik Elensa, Devi Kenudan De Nuchale, Safisan Balages Sajrajan. Hoik illensafi lola bishani amma bajeta gargasa tattamak abnu chala safisan dabalajira kara malaka yokan gargasa nyata kennu qofan ittifufu dande nyunjiru jedan badasa nobel kannaga kabadafaman dr norman bolla gosota midan ijo hara kanaka qamadi bruzi umani kunis gutumma asia latin america keset omishni nyata gudda kadabal gargare jira jedanir
we must learn the lessons of the past and tailor and scale
isadar berra barnota argachu qamna kana males malake nyargan nisan rakwa dunya ammanu mudate walin wal simsisu fi madalu qamna jedan samanta power tifufanis Wan facam ne guddifnu akkamitta ka guddifnu akkasumas enyu akkatti fayyadamu jijjiru tattaafitaa sifamu saffisuun akkasumas haala ijaa'ibaatiin babal'isuu qabna jedhan tartiiba DNA yookaan kan afaan ingiliffaan genome sequencing jedhamuun hayyoonni saayinsii gosoota qaxxaamursiisuun baay'ee barbaadamu hatattamaan akka filataniif taasise Yeroo tokko tokko immoo adeemsa wal hormaataa waggootii irraa gara ji'oota muraasaatti gabaabsaa jedhanii.
In the 1990s, USAID and the Rockefeller Foundation supported a talented young Ethiopian scientist who bred new varieties of sorghum.
Bara 1990 keessa jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID fi Foundation Rockefeller deeggarsa hayyuu saayinsii kan Ethiopiyaa. Bisinga gosa adda adda caama filbisota dandamatu arguuf dandeetti qabu deeggaraa ture jedhaniiru. Hayyuun saayinsii gosa midhaanii haaraa gogiinsa dandamatuu fi striigaa jedhamu horsiise jedhanii.
USAID will invest nearly $3.8 million to support the ISA AFRI Center, Kenyatta University, and Addis Ababa University to develop new striga smart.
USAID Walta Isa Afri Center University Kenyatta University Finfinnee deggeru gara dollara miliyoona 3 tuqaa 8 ojirra oolchee jira kunis gosoota bisinga haara string smart jedhaman argamsiisuuf ture jedhaniiru investment oomishtummaa qonnaa fi qorannoo bu'uuraatiin dhiyeessaniin dhiyeessii nyaataa fedhii jiru caalaa hatattamaan guddachuu danda'a jechuudhaan Samantha Power dubbachuu isaanii xuquudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Walgaini ogantota motumota Africa tif United States guyakalesa as Washington DC kesa tijal kabami harasi ittifofejira while Kenya tigistigame bakka walgaichi ittitasifa mutti argamudani gab ordofte gabasa itti anu esitejirti tigara tigistir sindarba sindabars
folks that are coming to TV so exactly yeah
Lakna teknika tokko jira tigisti sararra jirti hinufti.
Let's see. Yeah.
Amanna gama jechun malin dubbat dare namni tedon dubbatin. Hasawu jal qabu. Tolega kamoltan kabajamtota dagay fatota Kenya gaba fqadu harra as kumin hoggantoota Afrikaa fi United States guyyaa lammaffaa qabateera anan jiru Convention Center Washington DC keessa mariwaan harra geggeeffaman keessa dura ganama akkuma ganama cireenyaatan asumatti nyaatan hoggantoonni kun baay'inaan mariin dura geggeeffame sirna mallatteessuu Business Forum US Africa Business Forum jechuunis dinagdee Afrikaadha fi United States walitti hidhu irratti sirna mallatteessuutu geggeeffame ture egaa sanirratti gabaasan qindeessee ture sababa teeknikaatiin har'a simbiraan gahuun hin dandeenye haa ta'u malee karaa marsariitii keenya akkasumas karaa feesbuuktiin walumaa gala gabaasa sanii isinii dhiheessina gabaasni sun wanna marii dinagdee sanirratti wantoota irratti xiyyeeffatan keessa guddichi lammiiwwan Afrikaa keessa'uu dhaloonni ammaa dhaloonni dargaggoo bara 2050 harka lamaan dachaa lamaan dabaluuf deema kun immoo dinagdeedha bittaaf gurguraa gahee guddaa waan qabuuf United States biyyoota Afrikaa wajjin ta'uudhaan kanarratti hojjechuudhaaf akka deemtu an himame karaa biraatiin marii geggeeffame kanarratti hooggantoota 300 ole an hirmaate egaa hooggantoota biyya Afrikaati jila biyya Afrikaati biyyoota Afrikaati dhufan malees as investoroonni adda addaas irratti hirmaataniiru kanumaan wal qabatee mariin biraa egaan geggeeffame hooggantoonni Itoophiyaa irraa as dhufan jila muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganame as dhufan keessa har'a abbaa alangaa waliigalaa obbo Gideon Timotheos walgahii tokko irratti isaan arguu dandeenye turre egaa gaafiif deebii gochuudha isaan dubbisuudha kaayyoo isaanii karoora dubbisuudhaaf carraan arganne haa ta'u malee walgahii tokko irratti hirmaachuu isaanii argineerra hirmaannaa hooggantoota Itoophiyaa kanaan wal qabatee egaa hawaasni Oromoo as United States keessa jiraatu kaleessas har'as fundura waajjira kanaa waltajjii kanaa akkasumas waajjira ministeera Haajaa Alaa United States hunduratti hoteela muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed keessa qubatanii jiran jedhame funduratti hiriira bahanii mormii dhageessisaa jiranii jilli Itoophiyaa kanaaf affeerramuusaa yeroo dhiittan mirga namaa adda addaa jirutti sirrii miti an jedhu egaan hawaasa Itoophiyaa kaanirraa hiriiraan bahan kaleessa amma tokko argeen ture fundura waltajjii kanaatti karaa biraatiin biyyoota Afrikaa adda addaarraa namoonni adda addaa. Garee gareedhaan xixiqqoodhaan biyya akka Rwaandaa irratti kaan kaan irratti hooggantoonni isaanii dhiittama erga namaa biyya isaanitti hin gaha jedhanii wal qabatee gahu irratti hiriira adda addaa geggeessaa turanii egaa waan har'aa itti oolame kana fakkaata guyyaa amma sa'aatii laaqanaa booda pireezidaanti Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haasaa godhuuf deemu isaan xumuramaan har'aa galgala immoo masaraa Yuunaayitid Isteetsi waayit haawusitti affeeran irbaataa hooggantoota olaanoo Afrikaatii fi haadholii warraa isaaniitiif akka godhamutu eegama waltajjiin kun boru itti fufaa an xumuraatiif boru roobii. Ka xumuraa boru jiraataa egaa waan jiru simbiraan ga'utti fufnaa ani Tigist Gammeeti Washington DC irraa.
Galatoomi Tigist hordoftoota keenyaa walgahiin kun itti fufaa boris immoo waan jiru isiniin geenya qophii keenya har'aa kanuma raawwata waan wajjin ibsanii fi isiniin galateeffanna. Produserii Bulaalaan qophii keenya namoo daandii produserii keenya Salamoon Abaateetii fi biraan Haayiluu anis kan hin keessummeessaa ture Baqqaaduu Moroda waan wajjin tursanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'uu fi bakka jirtanitti fayyaa ta'as ni jenna nagaatti bula.